American flan not jirt, nam milone dubbe flatelle, flan non gudon a mobor jalkab. Enot much of them, opinjes manfakat, Michelle Quinn, et nuerge jalan enot.
Flan non president United States Guyanto Colafavet, President Trump, Fi Dorgoman Sani, Itana, President Indurani, Joe Biden, Malif President Itani, Wogoti Ufan Arfani, Wajira White House, Kabachua Kafedan, Ummata Sagale Sani Kenuf, Ipsaturan. Namun guya filan noja chun kript atabori, yaddo werara rukuba COVID kut asagalir raka udan, kalati nargamani sagale kenu lata innijer wangudda himbeka minjiru. Sababinsa rukubikun United States keset namota kumat ibalamaf kumasoddomaj ala galafate. Projectin filan noka United States akajerut, namun ni miliona sagaltami sadij alan, sagale ken naniru yokan filata nijran. Lakkoofsikun namoota walii galaan waggaa afur dura jechuun bara 2016 sagalee kennuuf ba'an 100 keessaa harka 67 ta'eera. Duulli gam lameen gaggeessan injifachuuf karaan jiraa jedha. Jason Miller duula gama warra Rippaabilikaaniin gaggeeffamuuf gorsa gameessa. Akka isaan jedhanitti Trump maadhee deeggartoota isaa babal'isee jira. Keessumaa dhiirota gurraacha ta'aniif namoota Spaanishiif. Kutale Duran, Matte Jaba, Democrat Tata Anke Set Jedu.
The entire electorate has shifted. The coalition.
Gutumabi Yetiket, Kanen Sagale Kenan, Yada Saniji Jiraniru, Marsa Makanati, Welta Insijiru Adda. Ergabarkura Sagal Torbatami Lama As, Party Republicanota, Keset in Jifatekan in Ben, Kutam Minnesota, Engad Dakan, Kutalen. Yada jijjiru saanin yada usani ifsan jedan. Demokraton nekka jedan ittimmo jijjirama jiruun milkainan jifanno arganne rajadu. Kutaleen kan republikanu taaturan amma fal misiso taani jiru jedan. Gama demokrato taarra presidentumma daaf akkasumas ittana presidentumma afka dorgoman Biden if Senator Kamala Harris dienya kana kuta Texas, Georgia fi Iowa da watani jiran. Kutaleen kun sadan bara 2016 keessa Trumpiin deeggaraa turan. Duula paartiin Biden gaggeessuuf gorsituu gameettii kata'an Anita Addan akka jedhanitti ummanni jijjiirama arguu waan fedheef hedduminni lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ba'anii kan ammaan dura argamee hin beekne ta'uuf jiraa jedhu.
But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early
lakkoofsa namoota guyyaan filannoo itoo hin ga'iin dursanii sagalee kennanii yoo laalle isaan maan dura ture mara ni caala. Ummanni sagalee kennaa jira. Jijjiirama waan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kana hedduminaan ba'anii sagalees kennuu maluu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pirezidaantummaa kibxata borii kana booda bayiin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti ba'ii filannoo kana baruuf eeguu qabu.